Fresh out from NigerRemix.com.
Timbalang, 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 Timbalang. Sion, Sion, Sasin Nententi, Sion. Sion, Sion, Sasin Nententi, Sion. Ama pute tu siawawon, siawawon. Kwa Amaphuthe tu siyawabona, siyawabona. Kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Nangikuthanda, ngifela, nangenza wonke ukufiyela. Ayi, ngikwenze wonke, ngikunike wonke, kodwa awunelanga. Ayy, nempilweni lethaliwa. Sion, Sion, sasingento enhle. Sion, 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 sasingento enhle. Sion, amaphuthe tu siyawabona. Siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphuthe tu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Mangingekho fikelwa imibuzo ukuthi wawubona yini ubaluleka kwami empilweni yakho. Tokunye futhi njalo ngihlale ngibuza wona. Tokuthi wabulbona yini kusasa nami empilweni yakho. Kodwa kusasizi ngoba ngiyeke, sangiyeke sinde ubuye emuva. Nalezo mpendula sasizi ngoba ngiyeke, sangiyeke sinde sibuyelane. Sion, Sion, sasingento enhle. Sion, 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 sasingento enhle. Sion, amaphuthe tu siyawabona, siyawabona. Kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphuthe tu siyawabona, siyawabona. Kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Fresh out from NigerRemix.com.